na nna ya amago ndị isi ọkpụrụ eziokwu nọ. Mata na nwa masia ma ọ na-aga n'iru nọ.
Eje, 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 ebe ife dị masị abịọ.
Hello, nekwa mmanwa. Hote chinchi mmanwa bali uwebe. Mama, I'm gonna go. Ibo Batalha.
Ha, got you fool,